mo dingwageng di le nne tse di fetileng Hotazel Manganese Mine e ntse e itsese boemo jwa yone ka metlha jwa gore setšhaba se se anameng sa John Tau ga etsewe se tshwanetse go solofela le go bona molemo le dipoelo tsa Sugilite tsa tharabololo ya paka e telele e le e tswelelang. Go tshegetsa thulaganyo eno, Hotazel Manganese Mine e ne ya tlhoma Dalberg jaaka mokgatlho o ikemetseng ka nosi ka Phukwi ngogola go buisana jalo fa le baagi ba ba nnang jalo fa le seabe go ralala sedika sa John Tau ga etsewe ka thulaganyo ya go tlhama mmogo ka ga tsela e botoka ya go tlhoma baagi mokgwa wa dipoelo. Mo bekeng tse tharo tse di tlang, dipuisano tse tsa seyalemoya di tla tlamela jalo fa baagi ka tshono ya go utlwa go le gontsi ka dipuisano di tshwana le dintlha tse di amanang jalo fa le tshwanelo ya meepo ya Hotazel Manganese Mine le Sugilite. Mo puisanong ya bobedi, thulaganyo ya therisano e e neng jalo fa e eteletswe pele ke Dalberg le dipoelo tsa konokono go tswa kwa dipuisanong tse tsa baagi di ntse di tsweletse pele. Mo puisanong ya boraro, tsela e tsitsintsweng ya go dira gore baagi ba solofele molemo le dipoelo tsa bone ka Sugilite. Re rotloetsa jalo fa maloko a baagi go reetsa go tsaya karolo le go nna jalo fa ba ne le kitso fa re tsweletse pele ka motlotlo ono o botlhokwa mmogo. Ga jaana puisana rona e tswelela pele le mme Tumelo Dilo Tsotlhe Leeto. A Hotazel Manganese Mine a e na le tetla ya go epa Sugilite.
HMM e na le tetla ya go epa diminerale tsa manganese e akaretsang yone Sugilite. Re na le mining right yone e leng tetla ya go epa, nomoro ya yone ke NC253MR. Re na le tetla ya go tloga ka ngwaga wa 2005. Ha HMM e ne e fetola tetla ya yone go tswa ko first order mining right go ya ko second order mining right. Mme ile ya netefadiwa ka Sedimonthole 2024, tona ya lefapha la diminerale o ile a tlhomamisa gore HMM e dumeletswe go epa le go rekisa Sugilite jaaka karolo ya ditiro tsa yone tsa kgwebo. Morago ga moo re nnile ra nna le ketelo ngogola ya portfolio committee ya diminerale ba ba ileng ba netefatsa go ya ka dikwalo le dipatlisiso gore nnete HMM e na le tetla ya go epa Sugilite. Ke a leboga.
Lo dira eng ka Sugilite ga jaana?
Sugilite ga nka go tlhalosetsa yone sentle le bareetsi, ga re e bone ka nako tsotlhe, e tlhaga nako tsele le tsele ka puo ya seeng ba re it is sporadic in nature. Ka ga jalo ha nako e re hitlhelelang ka yone re a e tsaya re ba mo polokegong gore re kgone go e isa ko re kgonang go e ba teng e sireleditse re sireletsa badiri ba rona mmogo re sireletsa le diminerale ka bo yone. Ga bobedi, polokesego ke kgang e botlhokwa thata ko HMM. Ka ga jalo ga rena re senola dintlha tsa mo re bang teng. Gape ha re hitlhetse Sugilite mo re hitlhelelang teng go na le mo e leng gore ga re kgone gore re ka e ntsha. Mme ga re sa kgone go e ntsha, re dira mokgwa o bidiwang shotcrete. Re a e tswalela gore e seka tlhola ope a kgona gore a e hitlhelele. Ke a leboga.
A lo romela Sugilite kwa ntle ga naga.
Mo nakong e fetileng, re kile ra testa di market. Ra leka go bona gore boleng wa Sugilite ke eng. Ke pele ga ngwaga wa 2019, ha re ileng ra tsaya bontlhangwe ba Sugilite ba ra bo romela ko Hong Kong for auction, one e leng mmaraka wa phatlhalatsa. Re ile ra isa ko ra iponela gore e dira jang. Mme mo nakong e, ga gona Sugilite e re isang ko ntle, gonne export permit ya rona ile ya expire ka 2019, re ile ra applyela export permit ga bobedi, mme e ne re ka nako tseo ga tlhagelela dikgatlhego mo setšhabeng gore ba hitlhelele Sugilite. Ka lebaka leo re ile ra emisa application ya rona ya export permit. Ga re rekise Sugilite ka nako e, ebile ga re romele ntle Sugilite. Ke a leboga.
Lo dira eng ka Sugilite fa lo sa e rekise kgotsa go e romela kwa ntle ga naga?
Mo nakong e re boloka Sugilite yotlhe e re hitlhelelang, Me ha re bolokile yalo ga re boloke e le sujilite e le nosi go nne sujilite e tlhaga e le embedded e le mogare ga manganese batho ba bangwe e bile ba ibitsa scrambled egg because we hitlhela e tlhakane ha o khone go hitlhela sujilite e eme e le yosi re tsaya lentjwe leo la manganese le le tlhakaneng le sujilite re le baya go tulong e ke buileng ka yone gore ke tulo e bolokesegileng Me maikaelelo magolo ke gore HMM e ithaopile gore sujilite e re hitlhelelang re e boloka e re ga nako e hitlha re setse re dirile dithulaganyo tsotlhe yaka re ntse re tsamaya mo setšhabeng re tse sujilite e re rekise re kgone gore e tle go boela setšhaba ka nako e sujilite re e šutisitseng e beilwe ko tulong ya polokesego jaaka ke tlhalositse pelenyana
South 32 ga jana e netefatsa jang gore baagi ba ungwelwa molemo ka go nna teng ga sujilite kwa vessels.
Maikaelelo magolo a gore baagi ba ungwelwe jaaka ke tlhalositse gore this is a voluntary process e HMM e tseneng mo go yone. HMM e ile ya ithapela setheo se se ikemetseng sa Dalberg gore Dalberg a tsamaye mo setšhabeng a utlwe maikutlo a batho gore ba eletsa di-structures or systems tse di nnang teng gore ba boelwe ke sujilite e nne tse di ntseng jang. Ba tsamaile jalo mo dikgaolong tse dintsi-ntsi tsa mo John Taolo, re tsamaile ko magosing, re tsamaile ko dimasepaleng, re kopane le di-voluntary organizations or community-based organizations tse dintsi, mme jaaka re itse go santse re tswelela pele ka go itsise kgang e mo mananeng a radio ya rona ya Kurara FM, re ba itsisitse ka ga yone gape mo Katu Gazette, re ntse re nna le di-teams meetings le bao ba kgonang go tsena mo di-teams meetings ka di labone for malatsi a le mantsi a di labone mo dikgweding tse di fetileng go itlhelela ka bohelo ba Aprele. Ka ga jalo, maikutlo ao a shobokangwa e be re kgona gore re shobokanye maikutlo a batho gore dipatlisiso tse di tsamaile jang.
Se e le puisana ya rona tlhe le mme tumelo dilo tsotlhe loeto ya ka re neela jalo fa tshedimosetso e tseneletseng ya ka re itse gore baagi ba tla ungwela ka tsela e ntseng jang go tswa go ba go Tazel Manganese Mine re lebetse jalo fa ntlha ya sugilite mme go wena ka nosi jaaka o itse gore go na le metseletsele e tsweletseng ga jaana e e leng gore e tsamaya jalo mo sealemoyeng go ka utlwa wena ka nosi jaaka le moagi wa sedika sa John Taolo ga e tsewe gore o ungwela ka tsela e ntseng jang go ba go Tazel Manganese Mine o tla gopola gore ke dintlha tse e leng gore di amana jalo fa le tshwanelo ya moepo ya Tazel Manganese Mine le sugilite le gore thulaganyo ya therisano e neng jalo fa e ntse e tsweletse pele le ba Dalberg ba e leng gore ke ba ikemetse ka nosi le mokgatlho o ikemetseng ka nosi o konokono go tswa jalo fa mo dipuisanong le baagi se lebale go na le ditsela dingwe tse e leng gore di tsitsintswe tsa go dira gore baagi ba solofele jalo gore molemo o leng gore o tla go fitlhelela wa dipoelo tsa sugilite ke tse di ntseng jang jaanong go rotloediwa jalo fa maloko a baagi go reetsa le go tsaya jalo fa karolo le go nna jalo fa go nna le kitso eo fa ba tsweletse jalo pele go ka nna le motlo o botlhokwa mmogo le wena jaanong ke ka mokgopa go kaelang ka gone ba Tazel Manganese Mine sa bofelo mme dilo tsotlhe leeto se o ka ratang go se neela se e leng gore gongwe o ka rata go se ama
mo bokhutlong re le HMM re leboga setšhaba sa John Taolo ga e tsewe se se ileng sa tsibogela pitso ya rona ha re tlisa setheo se se ikemetseng sa Dalberg se tla go buisana le go sekaseka ditsela tseo lo eletsang gore dipoelo di ka lo boela jang go tswa mo sujilaiteng. Bontsi ba lona bo ile ba tsiboga ka ditsela di le dintsi, ba bangwe ba re tsibogetse ka di-focus group discussions, ba bangwe ba tsaya dikarolo mo di-meeting tse di ikemetseng, ba bangwe ba tsaya dikarolo mo di-individual interviews. Re lo leboga thata go menagane gore lo re file maikutlo a lona. Re eletsa go tswelela mmogo, lo ntse lo re fa maikutlo a lona go ya go ile. Lo ka ikopanya le rona mo Facebook page ya rona ya South 32 HMM. Lo ka gape lo ikgokaganya le rona mo WhatsApp-ong ya rona. Nomoro ya rona ya WhatsApp ke 072-622-7769. Gape lo ka re kwalela mo emailing ya rona Email ya rona ke communitycoms2@south32.net. Re lebogela nako e lo itseileng go dirisana le rona go fitlhafa, me re eletsa gore re tswelle mmogo mo lenaaneng le manane a mangwe gape a HMM e nnang le one mo setšhabeng. Ke a leboga.